gobolka barada quraan kariimka ka taala magaalada xudur ee gobolka bakool oo ku dhisan geedi yar yar oo kaliya iyo macallimiinta waliba dalbadaana in la dhiso dugsi quraan iyo quraan kariimka baraayan yaalka macallin xuseen manuur oo ee macallinka quraan kariimka ka barow goobtan ka dhisan geedo yar yar yaalka bulshada deegaanka waliba uu ku hadlay dhibaatooyinka la kulmayan helida roobabka sidoo kale macallinka waliba uu sheegay in helida roobabku in jarni xitaa la kulmayan dhibaatooyin dabeeli oo kulaylka ku wariida taas beddel shani oo baahan yahay in la dhiso dugsi quraan iyo kanagaadayaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanti dib walaalayaal ma in baahanna dugsigan inaynan dhiso daash kooka jarna dad tabaalaysano tabaroole yaalshoo iyo walla ka barahay dadka walaalo ee muslimiinta mu'miniinta ee muxsiniinta dugsigan dal iyo dibid baroob ani dugsigan nin dhisaano nin hagaajiyan ilaahay dartiis ninka dhisaanaya in baahanna unuuna ducayna adduunye aakhira yoona muraad yo kheer ee alla un waaliya fadaana aragda ada saasa ulijeedkayn ey codsigaaynana kaasu walaalayaal taasa fadaan gobolkan qur-aanka kariimka ilaahay helaka bardaha ilaahay kalaamkii helaka barda lankii kulle ilaahay kalaamkii meelaka barda hormariyoona adduunye aakhira ku hormara si rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabinayn sheegay idaa maa tala insaanu in qadaa camaluhu eri bani aadanka haddii dhammada amal sheekii gohi waa leeri shari kheer waa landareeraw male ilaa min salaatin sidimaahina sidilaha ku istasanoodi sidiidas may kumadee sadaqatun jaariyatun laan ma'anaha sadaq jaariya ee la bahi si masaajid la dhisi oo kale dugsi la dhisi oo kale ee la goday lamad waay intii masaajidkaas laka tukudaa intii dugsiganba laka akhristaa ma'anaha ajirshii dareere waa leeri dhammadii lalagaab camalshii shaqeeya oo cilmu yuntafacu bihi yeeri kan lamaad lan cilmi dad bari intii cilmigaasi horranis baraayo laka dhagama usuuna cilmigii dareere haaba dhammadoo ajirshii socdee waa leeri kan sidaad oo waladun saalixiyo duculah weeri lankii owlaad ma'anaha unug ka tarbiyay diintii ilaahay ka tarbiyay aawshii aadiis dembi dhaafan weydiyo qur'aankan akhriyow kaasna kow waa leeri walaalayaal may fadaane dugsigan lankiiba gacan ku jeey sida koradaalka dibadda roogay u muslimiinta ee walaalogaayn e almuslimu akhul muslim yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahi subxaanahu watacaalana maa inama almu'minuuna ikhwatu mu'miniintu walaalu eri diinta ka walaaloweyn dalka dibadda lamba rooga ma'anaha may ku fadaane inii dugsigan galagna nin ku jeey sidan naniin dhisa naniin hagaaji roobkii hawajahan iligii roobkii la roog dabeeliyo dhaxan ii ire tan isiin baaragahay tan u daashka hataa waa laka habow walan waay dirbaal walan waay gelin ii walaa lakaa haboogi tabartaaynu taas nagati walaalayaalow ay ma'anaha daashkan aynan dhisoo ilaahay dartiis aynan kasa dhisoy.